Shut manje sitshela wonke umuntu noma ngabe uphansi indaba enzokhahlamba ngithi nawe la khona tshela ugogo tshela umkhulu
ukuthi
utshela usisi
siyajayiva la
siyazilahlela siyenza ngoko
phasa utshwala kube yinqaba
yes volet
ha 51
freshman
sinados
manando karas
yes I said this ubaba no mama bazobona ukuthi thina senza kanjani
Yeah, shots. Yeah, one. My name is Yeah.